BK, Captain Dollar, we crossing borders. Nairobi, Kampala, Kenya, Uganda, Sencha vibes.
Sheila, Mama Sheila, na uko agenda, Enzendeka.
Kenziranga kawunya uwenzi ha kati joka bidwa mulenzi mke wangu alipata jama mwingine akaona mimi sina hela akanitupa kati mbono nyambrela kwe yango bakachoja onega ilira hela ze nafuna stella she a pretty girl umwana ye andabirira
Sheila mama Sheila nako akenda Enzendeka.
Yeah.